performance is the music, baby.
Big things are going on, mommy low. Good abuse, bad man. Me am pound this love, mommy low.
Surprise.
Smile for me, baby. Yeah. As a mungu kaku blessy. Baby facey. O many toa stressy way. Ende kwa mdala na mosi, tupite moshi, tukatoe mikosi we. Na isende mete miza ndoto, kukupata bavu wa kushoto. Fuga baridi we ni peyoto, chumbani tukitafuta watoto.
Na iskama na otae, mwe wangu na ukopae. Na iskama unangopae. Mama suyo kaondoka eh. Nikipeleke ngare na ro. Mama maya kejancharo. Nikipeleke ngare na ro. Tukapande Kilimanjaro.
Ujisikize mboyo yoza wa maboya. Wanaosema na mtamani uoya. Na mada kesi na omba ni kuite loya. Unitete nisiende kula soya.
Nobela van, kuma number one. Unalipaga baga mambo ya one. Haribu kitani, anunu wagani. Tutane shuka kama namba mashambani.
Wengine wana die yuma umezida. Mejita Samsoni nao jite Delila. Mr. Samsoni why unahasira. Atana na majisi nendo vae madera.
Nobela van, kuma number one. Unalipaga baga mambo ya one. Haribu kitani, anunu wagani. Tutane shuka kama namba mashambani.
Nikipeleke ngare naro. Mama yake janjaro. Nikipeleke ngare naro. Tukapane Kilimanjaro.
Yeah, bad man is a the love, yo.
Phoenix.com